lulubu bi role model. Zonke indawo bangigcobile kodwa ngilona ibhotel. Ngiphume ejondola ngakakujwayeli nokulale hotel. Besidesha ngonembeza uqeke qeliphuzwa ngebhodlela. My flow so crazy bangicela amavesi. Yile rap yesizule epholile engamemezi. Zingihlala imbashalala iphalaphala nama ngizenzi. Ungaba umrephonsi wemngaphandle kokuzenza isisebenzi. Ha, let me give you a different classy flavor. Ngaqala ukuzimela ngisasemncane angiyazi ifavor. Mobona ngihamba ngokucophelela ngiyawazi ameva. Bayafambula kudala ngithambula bangazi clever. Never, I'm the real Mzansi rap savior. Fufo Tori Zwara only savior. Wonke nalo mculo engininikeza wona uyafana nefa. Cause even when I'm dead, my music gon' live forever. Anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor.
Imina ushaka of my generation. Kandisaka to get my kids a better education. Uma wenganza miphanda ngimthanda udlula ifashion. We both come from the trenches, that's a strong foundation. We just tryna build skandigidigidi. Cause this is all I need, phakathi kwala mabhilidi. Khuluma ngedubane ikhaya lamagiligidi. Nabafowethu sebesiphila nabo, sebebhema ingidi. Sihlezi sijombikazi where I'm from. Ikhaya lami akukho lengabalekela khona. Lezinto ezivela kumabona kude zenzeka bukhoma. Intwana zishaya umthetho azinandaba namadiploma. Ekuse lafe lihle kakhulu. Sekwabogogo nomkhulu abangcwaba bazukulu. Angikwazi umnyango wesonto kodwa ngiyamsaba uNkulunkulu. Baningi abakholwayo angeke bazi balibona izulu. Anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor. Shayeli sponsor. Shayeli sponsor. Shayeli sponsor. Shayeli sponsor.
Anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani udrophile. Anginandaba ukuthi ubani uniguqile.
Shayeli sponsor.
Mina anginandaba ukuthi ubani ubobile. Anginandaba ukuthi ubani uflobile.
Shayeli sponsor.